Mickey was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday kuliviki silomculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi D-Rock. Yena ugxile kumdumo owe-house music njalo usebenzela kwele South Africa, kukanti ke udabuka kwentuthu ziyathunxa kobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Wasuka eZimbabwe waya eMzansi ukuyaziphandela ezama phela ukuphila. Okwamanje uhlanganisa abalandeli bomdumo wakulezi nsuku owe house music.
Igama lami nguAndrew Khanye, ngisuka kwaBulawayo, ngafunda eSobukazi High School and umculo ngiyiqale 2000. The year 2000 and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, this village silalela emaklabhini simamela imculo.
Ukhanya ubaphethe lapha ke eMzansi umfana kaKhanye njalo ke uyarocka.
Kamalami last stage ini D-Rock. So far nginama single amavili aphumileyo. Eyokuqala ibizwa ngo Love and Life, le ephuma manje ngo December ka 2018. And then esibili iphume 2016. Ifeatura ubhuti abambiza ngo DJ Kuchi no Sinsengiti. Love and Life uphume last year December, yona ifichara bafana base Botswana babizwa nge Team Distant, lo sis wase America ubizwa ngo Porsche Monique.
D-Rock nguye ke esikhothiselayo kuhlelo waza the Friday. Vele kahle kahle uqale njani ezomculo, abantu bekuthanda kangaka lapha eMzansi?
Ngikhumbula nginomngani wami ababiza ngo-Easy T, ube ngu-DJ odumile kwaBulawayo endaweni esifana nasePaparazzi naboVisions, ebewaziwa kakhulu, khuliswe wuye entweni yokudijeya. So far umculo wami abantu bawuthakazelele kakhulu, kunama-radio station amaningi la eSouth Africa bawudlalayo, kufana no-Love and Life sifike ku-number one on ama radio station ase Botswana, nala South Africa.
Bosela iluzi kubalaleli abafuna ukuxhumana nawe bathenge phela ingoma zakho.
Kubalaleli ngicela ningidinge ningithole lapho kuma social media, ku Instagram nizofuna u D-Rock SA, so D_Rock_SA, ku Facebook ku D-Rock SA, ningaphinda ni search no Andrew Khanye ku Facebook na ku Twitter nizongithola lapho. Otherwise ngicela ni download ku iTunes, Spotify, ku Deezer, Amazon Music, wonke ama digital stores adumile izoba ikhona lapho. Ngibonge kakhulu balaleli.
Umdumo we-house music usuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. Yikho nje uD-Rock ebarocka kangaka. Nguye besilaye kuhlelo woza the Friday. Mpela sondo elithukela igama lami Ezra Jesus Banda.
umculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi ngu-D-Rock esiqabela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.